Papa Jose, tabu sana. Harusi tunayo, pige dekete basi. Tizogerenya hadi mkunguni. Wapi nansi, na wakitoya, chiza chiza. Leo siku nzuri, wengi tulo isubiri. Pendane kwa rana kwa shida, baba mramba na mama roda, usini rero manaraha, kaka Kelvini na Michael, lorini rero mana kupongeza, nyanya Betty anara anafurahia harusi yenu, wetoya Nancy akirira, bembeleza bembeleza dede. Kazidi kupendana, ya wadia hayo msisikize. Doa enu ikadumu, sote tunawaombea.
Shoyo shoyo watangireni,
doya na ya wakwenansi.
Rero matalunganywa,
urembo vinafaiza.
Shoyo shoyo manangira,
doya na ya wakwenansi.
Jeri matatoma,
vinafaiza.
Shoyo shoyo watangireni,
doya na ya wakwenansi.
Rero matalunganywa,
urembo vinafaiza.
Shoyo shoyo manangira,
doya na ya wakwenansi.
Jeri matatomana,
urembo vinafaiza.
Chiza 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 chiza. Baba Hassan na mama Nancy wameridia harusi ya mtoto wao. Wapi mama Nzingo na auntie Fahe. Chiza, leo siku nzuri, wengi tulo isubiri. Nae Mola wetu leo kesha itimiza.
Toya umempata wako wakanuni ni Nancy, hani ulo mchagua, kapendane kwa rana kwa shida, baba mramba na mama roda, usini rero manaraha, kaka Kelvini na Michael, lorini rero mana kupongeza, nyanya Betty anara anafurahia harusi yenu, akirira,
bembeleza bembeleza dede.
Nawe Nancy toya akirira,
ngoze ngoze dede.
Kazidi kupendana, ya wadia hayo msisikize. Doa enu ikadumu, sote tunawaombea.
Shoyo shoyo watangireni,
doya na ya wakwe Nancy.
Rero matalunganywa,
urembo vinafai.
Shoyo manangira,
doya na ya wakwenansi.
Jeri matatomana,
urembo vinafaiza.
Shoyo shoyo watangireni,
doya na ya wakwenansi.
Rero matalunganywa,
urembo vinafaiza.
Shoyo shoyo manangira,
doya na ya wakwenansi.
Jeri matatomana,
urembo vinafaiza.
Josefu, bila kumsahau Patience, Rehema, Kasichana na Ervina, wote wameridhia. Oh, cheza, cheza, oh, cheza, cheza, zigidi, azigidi, azigidi, azigidi. Katika tu, ah, katika tu, katika tu, ah, katika tu.
Shoyo shoyo watangireni, katomana
urembo vinafaiza
shoyo shoyo kwa tangireni
toya nae wakwe nansi
kero matalunganywa
urembo vinafaiza
shoyo shoyo manangira
toya nae wakwe nansi
njeri matatomana
urembo vinafaiza
shoyo shoyo
Jerry
Matatomana
Urembo vinafaiza.